tuze wawano ujamu mkwatila kwa mwete mnyabula odi mwami kondom manza kukonko na mkuru wala ifu orale ronja garongu ire nesonga kwa sindi ilo kukaya miyankola ogendo njogera kwa mwyalo joita ekintu choko baba ntukulefuga basira bange no basumbwa choko joga nyo mwami kondom songa mundu omwesigwa nebote wana bantu bakweyuna nayenza ntamyekweraga atenze nonvumirira nakola kindiwe batino bwavu bugenda kunzita olwaba kasitoma obutakyanesiga zala ifu ndi mundu wa wano kati benkuko be uganda dopaluddawa kati saba omwami kondomu kirodde ebula yaffe tukukuse bannanga abatuze bakuno mujja mukwatirako tugobe kondomu zala ifu nkoye kondomu baana basabo tugobe kondomu mwena abatuze bakuno mujja mukwatirako omutemu nyabula
yakalombulire kati leero tulage n'obugasoko okujjako okutubika abantu balage okuyambira yakalombulire kati leero tulage n'obugasoko okujjako okutubika abantu balage okuyambira
kumbobya eye mpige jakunda mya ngate bande takoma bulamu obulironda bakono ngugumbola aha aye mbuza ni yakuguze oyatamanyi mbeera zakati wamba banange kulaba mutya obanje mpewo mbalekerere obanange era sibeguya mwe munesibako okubanyuna aha aye abanaku bandiriddewa bengolera sente ezikula emmere kewangu obudde bw'ekiro olabe bwennyambi abantu bakuno eno uganda wetuuse ensana mbeewo nga mwagadde ebintu by'adamu abantu abakulu kosa n'abato bw'ogasa abanaku ne babyomere bana abakazi ab'obubina n'abatalina n'abaagabutaagalinga ensawo okaakati alayivuogeza n'ongoba abampakira nje mbawendule olabe embooko bwezitaakulye luno olutala n'aluzikiza n'abawala ho kondo munajja abantu bakuno banjagala
sawa mwami kondomu ebyolokompaka wabijja luddawa kyemukakasa abantu bakukuse ng'ensonga ekulembera ennyo oli mujungute ate nga wojjukira ewajjira wali ozze kugema kuzaala kwa wano ne sirima weyajjira n'olyoka okutumbaloga byentundayo abantu n'abalimba boonya ng'osinziira ku ladiyo ne televizioni zala ifu ne nkutunuulira era seera nga kukopa by'okola kati oba abantu bakwesiga obwo omwana obuzaalibwa buyita luddawa era okuva ewajjira abantu baawano baalekayo okufa kondo muwajjiramu obutwa kakasa abazungu banno baakuwendula wootupika ne tukwana abayi ate oluvannyuma n'otwefuulira sanzala ifu omuntu gwe neekengedde simusumbuwa ne bwatibwa okufa muleka nenfuna simoolo ogwesekeka ne tukoona amaluwa oluusi ne muzaalamu ekirenzi baabuwe wamma batuuze bakuno alayiva abampagira muwanike endabe zekirabo mbawadde ki kino mugendeemu eri ekibala kyadamu wabula nkooye ekondomu baana basabo tugobe ekondomu mwenna batuuze baawano mujja mukwatireko mutemu nnyabula
yakalombulire kati leero tulage n'omugasogo okujjako okutubika abantu balage otuyambira yakalombulire kati leero tulage n'omugasogo okujjako okutubika abantu balage otuyambira
ayalaifu oyogera nnyo ebyo bye weekwasabye ebikuntamya ate neva tulaba oba wasomako ne pulivensoni zibetako sirowole mulabe bwatunula olw'obutasoma omujagalayo endiw wachitiwa nyobanga tumanye nseko kalanda ni nabantu benkolera abanjagala nnyo Dr. Kondomu nyambi abami abamatwe nnyo abetanira ebyasitupedi kana abakozi ba safari abalakasira nze mbabeezaabwe okwogayirira ng'abantu beeruka yabanjagala nnyo abeera ntondeko ne busia osana abeezaabwe mu Kampala leero Uganda yonna eno nagizingiza abakazi abeetunda abantambuza lekasitambaawo olamuza totya bamalaya bangi nnyo benfunyisiza abaguza amayumba n'amamotoka kati ana n'awagira omujagala ifo okugoba kondomu wamaba wagira dokita abenzi bakuno njagala okwebaza ngenda okukasuka pakikulya nettanira agaba ne kondomu oyo anaabaafisa ensaba yeewala ekibala kyadamu ono alayikute mu mwesigeera alimba
abafunye kondomu basaba mu bukasuke temubweyambisa ono byatudingisa bunaakuma bulama noonya kutubbika Uganda population bwekendeera ssenyu lye Dr. Kondomu eno yensonga gye yajjira mu Afirika wabulewo abazaalibwa abapya nze n'abazungu bantama abaddugavu twabakola kye bawoolera wabula tubakuse olaba abatuyiiriza ne byakula wano bakakuza Petero omusajja n'alalambala n'atakkakkana ennaku yaweza n'essatu kutuusa leba musala akasiwanaawona n'omufuzi wa Nigeria Sani Abacha akamumiza omusu kati ekitembayo nkugamba kikino tesikyali mukwano gw'omwami kondomu emirimu tugyawule gyankolera bupiira bwobwo tebujjangayo wabula nkooye kondomu baana ba ssebo tugobe kondomu mwena abatuuze ba wano mujja munkwatireko omutemu nnyabula
simanyi bannange obankola bubi lwaki abantu temuneesiga laiva ayimirira atya wano n'ankubirira ate mmwe bennyamba ne munsekerera oba mwagala laivu ntenje empeewo munnemesezza emirimu gye nkola amateeka kwenkoleraamu agabukako munkozesanga buli muntu bw'alaba bangi abangula ne banneerabira ebiseera by'omukolo tebanzijuukira ne ndaba n'abatama nanneegobako ng'alabako embaawo kyemufiiriza abanfumita obutuli nkonda bantoko nga bakozesa obuyiso n'amajirita ne ŋŋenda njabika nga sitegedde musango gwani awo aba alina ettima mpozzi bannange ekintu kye ndabye obulamu bw'abakazi tebabulumbirwa balaba nnyo nze buli bemperekera ng'omusajja yafaayo n'anzijuukira ng'abasinga abakazi bawoza kimu iko nfunyisa olubuto ojja kukiraba omwenge omwenge abanga omwenge nsaba abagunywa muddemu empisa mmwe munkozesa ebinfumaganya laba kati nswadde ebitagambika
kinyekwatula abale kujja n'otuwa omusomo kondomu
anti okimanyi ndi mutendeke
ene tetwasoma naye nga bweyigiriza kati bweyambise
nsasidde nnyabeegayaanira
nange ntenguse bw'abadde agenderawo kati bwenaanike
awo n'ebirwadde bijja kudduka
kusinyekwatula abale kujja n'otuwa omusomo kondomu
anti okimanyi ndi mutendeke
ene tetwasoma naye nga bweyigiriza kati bweyambise
nsasidde nnyabeegayaanira
nange ntenguse bw'abadde agenderawo kati bwenaanike
n'ebirwadde bijja kudduka
sinyekwatula bwale kujja n'otuwa omusomo kondomu
anti okimanyi ndi mutendeke
ene tetwasoma naye nga bweyigiriza kati bweyambise
nsasidde nnyabeegayaanira
nange ntenguse bw'abadde agenderawo kati bwenaanike
awo n'ebirwadde bijja kudduka